Atin pesika samangitshela ukuthi mizuzu ishume emva kehora leshume nemuva emsakazo nokho umsakazo kunqa phambili. Umsakazo obantu kabantu nabantu ohlelweni olabantu kabantu nabantu kamala mfana mohlukhulwa bonke bafana okapatiya ismatata esansone somsakazo sisonke kuze kushaya laphaya nehora leshume nambili kodwa ngaphambi kwalokho othi ngibonga abazakwa wethu kade bayenza sho ukuthi bahleli nawe ukusukela ngehora lesithupha kuze kushaya laphaya nehora leshakalolunye kade khona father Emily ehambisana nalithimba lakhe the again tomorrow to what they do best and that is morning radio. Makshanje ihora le shakalulunye kade khona Francis Jesuit Institute oyibekela phayana ehoreni leshumi emsakazweni wakho umsakazo kunqa phambili uthenge ehora leshumi wabakhona-ke ubani Sister Mary oyibekela phayana ehoreni leshumi nemuva ngilebuyile ahleleli yena-ke uMark Mahoney okangazwa ngikufinyelela namhlanje sisonke kuze kushaya laphayana ihora eleshumi nambili khona la emsakazweni wakho umsakazo kunqa phambili ngilabone olwesine evikini ugijima nayo samba nayo soze siyibeke laphayana ushila phekee sazoyithatha yena ibeke laphayana ehoreni leqala ngiyasibuza ukuthi bapha abantu ey'bhedlela bapha abantu ey'bhedlela bayaphila abantu emajele bayaphila abantu emakhaya bathi siphiwe speedometer sinawe samba nawe bathi siphiwe speedometer siyaphila ngokusho nje lawo mazi ngizothi kwani ukholo lwakho likusindisile phila mzala ngethi phila ntanga yama ngethi Asamba samba ngiyababona bakisiphiwe speedometer iyavela ngala bakisiphiwe speedometer yaduma radio ngiyakubona wena semgaqweni drive safely and buckle up. Do not forget to treat those robots that are not working as four-way stops. Hala! Kicho wena. Hello. 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 Ntatemhulu kuhlomphila ke. Mutswali wakhe kuhlomphila ke. 0145527115 Kamu sanda kuvulela wona nomsakazo wasibuza ukuthi lo msakazo ubizwa ngani nice Radio Veritas 576 ayama www.radioveritas.co.za channel 870 DSTV audio bukepa ba kanti ngishaka ikhoma ngise East Rand Edenville to be precise kulapho ngikhijima khona nayo kulapho ngidonsa ngakhona and ngiyathiba wena umamethi lokho East Rand dumela hle Limpopo Bella, eh? How then? So born a pair. Welcome, Tania, my daughter. What do you want to do? Marie Free State, Lirunari, Mamet. Kabaruta, Kamoli, Soto, Barry, Bona, Lirunari, Mamet, Samaliona. We're a liberal joie, go Free State, we're a liberal joie, we're a liberal joie. Solbamba lo hlela sibakhohlwa phela lalabo basemamanzini labe abavelelwe ingosi abalahlekelwe yithandwa zabo sibakhohlwa nabo sinana ngithi letho imahluku angiziphiwe speedometer kimathali wena kunalo wena kulebule ngoneso mhlawumbe uphethe iBhayibheli lakho ngisaphethe ngicela ungiphuthumela lapha na ku Proverbs. Proverbs 23:23. Awuzeke. Proverbs 23. 10 good reasons. 10 good reasons to ask God for wisdom. God for wisdom. At exactly 16 minutes after the hour 11 o'clock. Buy the truth and do not sell it. Get wisdom. Discipline and understanding. Proverbs 23, verse 23. Buy the truth. Tenga. Buy the truth and do not sell it. Get wisdom, discipline, and understanding. Tenga iqiniso. Ungathengisi ngalo. Nokuhlakanipha. Nokulaywa. Onda Isaiah 23 verse 23. Tenga iqiniso ungathengisi ngalo nobuhlakanipha nokulaywa nokuqonda. Isaiah yelezo. Buy the truth and do not sell it. Get wisdom, discipline, and understanding.
Finest fruit. Sanbonani Makaya, this is Katie Dejane, founder and editor of the Davidson Catholic News in the East Rand. Ngihleli nosiphiwe, umfana omuhle, ugabadiya, awe ma, yayinhle insizwa.
Exactly 21 minutes after the hour 11 o'clock, Konala Msazo Noko Msazo Gunga Pambile Msagazo Otando Wena Nawe Nawe Katige Ikamalo Selo Bizonguti Litimen Nizalan Jalongo Lesine Sugan and Horror the Shuman Movo Nuziglamula Lapena Ihora El Nomona Rakul Ihora El Shumnambili namhlanje ngigijima ngesihloko 10 good reasons to ask God for wisdom. Sondela nepeni lakho, sondela nepheshana lakho. Kati sihamba ku Proverbs 23:23. Tenga iqiniso ungathengisi ngalo nokuhlakanipha nokulaywa nokuqonda. Buy the truth and do not sell it. Get wisdom, discipline and understanding. Pamgu bang alolo hlelo ngivumele ngibuze lo mbuzo. Uma bowuphiwe ithuba lokuthi ukhethe phakathi komcebo nobuhlakani, yikuphi obukade uzokukhetha? If you were given a choice to choose between wealth and wisdom, which one were you gonna go with? I know most of us besizothi umcebo siphiwe. Bhayibheli akukho lapho lisithembisa khona ukuthi umcebo wemali uzosilethela injabulo. Kodwa izwi lihlale lisikhumbuza ukuthi njalo kumele sicele ukuhlakanipha. Think of wisdom as the ability to exercise good judgment and discern correctly at all times. Awucabanga ukuthi that would be wonderful to have that ability? Ngithi kuwena, think of wisdom as the ability to exercise good judgment
and discern correctly at all times. Okumele nje sikwenze ukuthi sicele uNkulunkulu nje qha. Ngoba ukuhlakanipha kuphakeme. Ukuhlakanipha kuphakeme ukuzindlula zonke so ngakho ke ngizothi kuwena ngaso lesi sikhathi. Ngizothi kuwena ngalo lelilanga. Ngizothi kuwena ngalo nyaka. Cela ukuhlakanipha. When you pray to the Almighty, cela ukuhlakanipha. Nazoke izizathu eziyishumi ezizokwenza ukuthi njalo umkhuleke ucele ukuhlakanipha kubaba. Isizathu sokuqala. Khona uzoba nempilo ende. Uzothola izibusiso nodumo. Yikhona uzoba nempilo ende, uzothola izibusiso kanye nodumo. Kumbula ukuthi ubude bezinsuku busesandleni sakhe sokunene. Kanti kwesokunxele kukhona ingcebo nodumo. Akusho mina. Proverbs chapter 3 verse 16. Ask for wisdom so that uzothola impilo ende, uzothola nezibusiso kanye nodumo. Ngoba ubude bezinsuku busesandleni sakhe sokunene. Kanti kwesokunxele kukhona umcebo nodumo. Proverbs chapter 3 verse 16. Isizathu sesibili. Enjoy, to enjoy vitality, nenjabulo, and happiness. Because that vitality and happiness, kungu muthi wokuphila. Kwabakubambayo nababambelele kukho bayabusiswa. Ungumuthi wokuphila kwabakubambayo. Kanti ababambelele kukho bayabusiswa. Proverbs chapter 3 verse 18. Proverbs chapter 3 verse 18. Kanti eyesithathu, ukuphila impilo enokuthula kanti futhi emnandi. A peaceful life and a good one at that. ngoba izindlela zakhe ziyizindlela zokumnandi zobumnandi kanti yonke imikhondo yakhe ingukuthula Ask for wisdom because inempilo yokuthula kanti inempilo iwisdom yobumnandi ngoba indlela zakhe zizindlela zobumnandi kanti yonke imikhondo yakhe ingeyokuthula akusho mina Proverbs chapter 3 verse 17 Proverbs chapter 3 verse 17 Ayesine yikhona uzovikeleka uma uvikelekile uhamba indlela yakho ngokulondeka kanti futhi nonyawo lwakho aqhuluzi If you choose wisdom, you will be protected. Kanti nendlela uzoyihamba izoba indlela yokulondeka. Unyolo akangeke laqhuluza nakanye. Proverbs chapter 3 verse 23 Proverbs chapter 3 verse 23 Irizini esihlanu Reason why we should ask God for wisdom to experience a refreshing rest. Ngoba lapho ulala phansi awuyikwesaba. Nanxa usulele phansi ubuthongo bakho buya kuba mnandi. Ngoba lapho ulala phansi awuyikwesaba. Nanxa usulele phansi ubuthongo bakho buya kuba mnandi. Proverbs chapter 3 verse 24 Proverbs chapter 3 verse 24
Inhliziyo yami yagagamba Ngiphe speedy mama wami Ubuthi wazo uthathele Noma ngomhlungu inkosi yami Inhliziyo yami yagagamba Ngiphe speedy
usoncwane iphume ecuceni lakhe elishashala bizwa ngokuthi wethembekile ubaba kanti igama lengoma lithi ngipholise nkosi sixth reason why you should ask God for wisdom to gain confidence to gain confidence Because uJehova uya kuba ithemba lakho agcine unyawo lwakho ukuba lungabhajwa. Because uJehova uya kuba ithemba lakho agcine unyawo lwakho ukuba lungabhajwa. Proverbs chapter 3 verse 26.
Di 3 minutes after the hour 11 o'clock. Hey, bo Simba ba disturb. Ari siyasebenza la Simba. Siyasebenza. Kanti ke ayesikhombisa. To live in security. To live in security. I love this quote. Do not forsake wisdom. Ngoba it protects you. Love wisdom and she will watch over you. Do not forsake wisdom. Ngoba izokuvikela. Love wisdom and she will watch over you. Ekhambeni kwakho isinyathelo asikuvinjelwa nasekugijimeni kwakho awuyikukhubeka. Ekuhambeni kwakho isinyathelo asikuvinjelwa nasekugijimeni kwakho awuyikukhubeka. Proverbs chapter 4 verse 12. Proverbs chapter 4, verse 12. Yeshakalombili, to be promoted. Seek wisdom so that you can be promoted. Kukhulise kuya kukuphakamisa kuya kukudumisa lapho ukugona kukhulise kuya kukuphakamisa kuya kukudumisa futhi lapho ukugona. Chapter 4 Verse 9, Proverbs.
eshakalelunye to be saved from evil. Ngokuba ukuhlakanipha kuyakungena enhlizweni yakho, ukwazi kube mnandi emphefumulweni wakho. Amasu ayakukulinda ukuqonda kukugcine ukuze wophulwe endleleni yobubi nakubantu abakhuluma okuphambeneyo ngawe. Ask for wisdom so that you can be saved from evil. Ngokuba ukuhlakanipha kuya kungena enhlizweni yakho, ukwazi kube mnandi emphefumulweni wakho. Amasu ayakukulinda ukuqonda kukugcine ukuze wophulwe endleleni yobubi nakubantu abakhuluma okuphambeneyo ngawe. Proverbs chapter 2 verse 10 to 12. Reason why you should seek for wisdom, to be guided in the way you should go. To be guided in the way you should go. Ukuze ohlakaniphileyo ezwe aqhubeke ekufundeni. Proverbs chapter 1 verse 5. Ukuze ohlakaniphileyo ezwe aqhubeke ekufundeni. Proverbs chapter 1 verse 5. Beautiful sounds of joyous celebration. Joyous celebration 19. Ngobekeze. Hlala ujule kulamaphuza ayishumi wacela ukuhlakanipha. Zinza lapho khona. Forget about the next person right now. Forget about lo muntu osendlini manje. Forget. Talk to yourself now. Talk to your God. Forget about your colleague right now. Yes, you're listening. Use the office. Forget about them. Just talk to yourself and talk to your God. And pray for God to give you wisdom. Semsakazweni sawubona.
Wena kapitia.
Kunjani mfowethu?
Ngikhona ngiyaphila.
Saphila mfoka baba.
Hayi so. Hayi mfowethu, siyabonga amazwi amnandi.
Bonga thina, kubonga thina. Ngikhuluma nobani kuphi?
Joseph.
Ah, Joseph, 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 Joseph Kotem. Siyabonga mfoka baba. Siyabonga.
Okay. So kapati.
Shoba.
Before puma na ngicela ungidlale ingoma ethi kathenu lenas. Ufa piliaka. Hari.
Ke kidla ikenya ntate. Kidla ikenya ntate.
Right.
Thank you for it.
Okay, sir.
Ooh, it's okoyami. Okoyami.
today it's you and your God. Forget about your kids. Forget about your worries. Forget about the stress out. Just have a conversation with your God. And ask him to grant you wisdom. These are benefits. These are benefits. It's a wisdom. If you throw away now, how do you get the benefit? Woe unto you.
Oh,
ikhandla lakhe imdlalose lo ngiyakuzama mfoko babo ngiyacabanga ukuthi ubambekile lapho ngakhona Trust Celebration 19 ngiyobekezela noma ngaba nzima kanjani kodwa ngizobekezela kulolu kholo ngihamba kulona noma ngaba njani noma izimo zingeke zangivumela kodwa ke nginethemba ukuthi ngizobekezela futhi ngiyazi anginathemba ngiyazi ukuthi ngizobekezela ngoba uyena ongihambisayo uyena ongihambisayo Patrick Duncan phinde ukukhuluma sawubona lika intate
kude ngwana mme
a re tswile mtswake o ntatlhile
ke kopa spasarelo fela kose de ke tsepedi ina go le sio empa ga le bua modimo sepeo
ja le bua ntate wa ka
tswa o bua ka nthe engwe e matla e thusa moya wa motho e thusa moya wa ka tswa ke thutse empa o bua ka mhlale e re bible ona mo prophet we are three e re mhlale ba pele go tshaba Jehova
oh yes
sepeo moshe o dutse o batla o bua morena ha batla o bua morena o bona ka mogo tshaba sa modimo sokolang ka teng moshe a qolla hore a tlowe ka bakalang a bone kreste ho sutle ha high kreste a qolla ho tlowa a e sutle bana ba modimo a tsanga thabele e re bible ya ka hona mo go di prof go ba Hebrew 11:24 e re ka tumelo moshe ha ka a se a hudile o hanne ho bitswa mora wa moradi wa faro ampa a ithe a ampa ite aitita ho tswe o tswengwa le tshaba sa modimo e seng le e seng ho thabela menate ya dibe e fela nka pele a kholwa ho ba sekgobo sa Kriste ka monono o fitisang matlotlo a e gepeta ho bana o ne a tadimile moputso jole ha a go just through ha ba le ngola la 1 Corinthians 3 Mase eight ntho lona bo hlanya ba le fatshe lena bo hlanya ba le fatshe lena ke bo hlanya ho modimo sepeo bo hlanya ba modimo sepeo go ithoba lo ikokobetsa le legato sepeo le bo hlanya ba modimo e re ba dilo ho Jakobo motho a hloka bo hlanya a bo kope ho modimo modimo ta mpa bo hlanya ke ke le bo modimo wa tsantla ho ekeletsa sepeo
amen le bo ile mtswadi wa ka modimo ke yo re o le bo ho le mtswadi wa ka Ngiyaphuthuma ngiyaphathuma ngenye indlela sawubona
Thiwe kunjani baba
Siyaphila mzali
Ngiyaphila mntanami wakhuluma amazwi amnandi
Oh yes
Yithi yani ngalengoma le uqedwe ukuthalisa lethi ngiyobekezela Ngizobekezela sezibomvu zonke izinto sezimbodapo
Yes
Kuphanzo bekezela
Bekezela mzali
Mntanami uzawuphuma kule ndawo yasijela
Yes
Aphe hayi
uzobuya
igama lelikazi yeso nomhlakaniphi
awuyesa sakubonga mzali wami
ngiyabonga
uNkulunkulu akwenze kahle ndiyabuya iba nethemba wena
ngiyabonga baba ngithi 16 court lokuthi mabheka mabambheka ukusobaze benenkazi
izoba khona mzali wami sizokubeka emkhulekweni siyabonga mzali
ngiyabonga
You have come tonight to hear the voice of God. You've come tonight to receive from the Lord. He's here right now. He's here right now. He's here to meet with you. There's nobody like God. He's worthy to be praised. Good over.
Asihlanganeni ke ngomgqibelo kusona ngehora leshumi nemuva kuyozikushaya lapha nehora leshumi nambili khona emzilayo emsakazweni wakho umsakazo kunqa phambili. Kile ratila ke Sheila Parish is up next. Ke melkamanga ehora leshumi nambili sobe sinemaso sobe khona khanya ditaba ngehora liqala kuzokushaya lapha ehora lesine changing gear sobe khona with Archbishop William Slattery sibele ngehora lesine kuzokushaya lozi gamanga ehora lesihlanu as the sunset uyozayibeka lapha ehora lesithupha i rosary yethu sobe sine rosary lethu lapha ehora lesithupha bazigamanga lapha yena ehora lesithupha khona la emsakazweni wakho umsakazo unqa phambili do enjoy our programs as we strive to give you nothing else but the best.